ni Radio Ijwi ry'Amerika. Ndabasuhuza kandi bahikaze mu makuru yacu ya mu gitondo muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Amakuru yacu turahera mu karere k'ibiyaga bigari, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, no guhera saa 12 n'ikiganiro dusangira ijambo kibanda ku ifungwa ry'insengero mu Rwanda. Nongeye kubasuhuza. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ararahirira kongera gutegeka u Rwanda kuri manda ya mbere y'imyaka itanu. Umuhango urabera kuri Stade Amahoro, ahitezwe abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma batandukanye n'abanyarwanda. Umutekano urabuteye ute? Navuganye na ECP Boniface Rutikanga, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda, ambwira ingamba zafashwe.
Birumvikana ko ibirori biraba mu kanya katarambiranye masaha ari imbere makeya, ariko tumaze igihe twitegura hamwe n'ababitegura nyine, ariko natwe nk'abashinzwe umutekano hari ibyo tugomba kwitegura, cyane cyane iyo haza abashyitsi b'abanyacyubahiro baturutse hirya no hino. Birumvikana ko habaho umwihariko wo gufatanya n'inzego zabo ziba zaje kugira ngo tubashe kubacungira umutekano. Iyo tuvuze umutekano aho ngaho, ni umutekano kuva bageze ku kibuga, aho banyura mu muhanda, aho bajya, aho bari bucumbike, ndetse no kuva aho bacumbikiwe kujya kuri stade ahabera umuhango nyirizina.
None se umutekano w'abanyagihugu murawurinda mute? Ndashaka kuvuga umutekano w'abanyakigali, abatari bushobore kuza kuri stade baragenda bate? Imihanda ifunguwe n'ifunze ni iyihe?
Umutekano muri rusange ukunzwe neza ku bashyitsi ndetse n'abanyarwanda muri rusange b'abanyakigali, ariko birumvikana nyine hari umwihariko ku gikorwa cy'uwo munsi. Imihanda iri bukoreshwe ku bamenyereye i Kigali, ku bashyitsi baraye baje n'abakomeza kuza mu masaha ari imbere, ni umuhanda uturuka ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali ugaca ahamenyere nko ku Giporoso, kwa Rando, ku Gishushu cyangwa kuri RDB, ugakomeza ukaca ahoze KBC abahazi cyangwa hari Kigali Convention, ukanyura Sopetrade peage, ndetse ugakomeza no mu mujyi rwagati ahari amahoteli nka Serena, Marriott, Four Point Hotel, ibyo bice. Wakongeraho nanone agace gahera kwa Rando kajya ku Stade Amahoro, ndetse n'agace gaturuka hariya kuri Prince House gaca hari banki ya CSS kakinjira marembo ya Stade Amahoro. Impamvu ako gace kazamo ni uko duteganya ko hari abayobozi bakuru b'ibihugu bazaza bavuye ku kibuga bakaba baza kuri stade nta handi banyuze, ndetse akaba ari n'abarangiza umuhango kuri stade bagasohoka bahita bajya ku kibuga. Ako gahanda rero kazakoreshwa. Birumvikana ko mu gihe iyo mihanda abashyitsi bazaba bayicamo, niho dusaba abanyarwanda ko bazaba bihanganye cyangwa bakaba bakoresha indi mihanda mu gihe abashyitsi bazaba batambuka mu rwego rwo kubakira.
None se ACP Rutikanga, nk'umuntu uri buturuke mu karere ka Ngoma cyangwa se uri buturuke i Muhanga yifuza kuza hafi ya Serena, nubwo ko adashobora kugera muri Kigali kuri iki cyumweru,
bazahagira wenda unyemerere kambonero kugira icyo uko nabayobora. Umuntu uzaba uturutse ngo cyangwa iburasirazuba, iyo mvuze iburasirazuba n'ubwo igihugu cyangwa ubwo umujyi wa Kigali, azaza ku muhanda umenyereye nk'uw'Amasaka ku Murindi 12 katire ku Kigali Parents, azamuke Kimironko, Kimironko agiye Kibagabaga, Kibagabaga agiye mu kabuga ka Nyarutarama, mu kabuga ka Nyarutarama aze ku Kinamba cya Kacyiru, agiye kuri Kwaru akomeze Nyabugogo, nimba rusohoka mu mujyi, nimba rukomeza mu mujyi azamuke kuri Yamaha ace kuri Apakope atunguke mu mujyi ahandi hahoze gereza ya Nyarugenge, akomeze mu mujyi atunguke aho ngaho waruvuze kuri Sena mu mujyi rwagati. Ariko nanone uturutse tuvuge amajyaruguru ubwo ni Musanze cyangwa amajyepfo ubwo ni za Muhanga, uturutse za Muhanga ashobora guca mu muhanda wa Norvege, kuba hamenyereye muri Kigali hari umuhanda uca aho bita Norvege ukatunguka kurya nyuma Nyamirambo akaba yakomeza akajya mu mujyi, ndetse uturutse amajyaruguru cyangwa amajyepfo bashobora kuca ku giti cy'inyoni bagatunguka inyabugogo ugusha kinyamirambo yazamuka kimisagara ushaka gukomeza mugi akazamuka aho bita kwa kabuga kuri yamaha akaba yakongera gakata kura pakope agakomeza kuri ahoze gereza akajya mu mugi izo zose ninzira zabageza mu mugi ariko nanone nuturutse igicumbi cyangwa uze cyo bitaga byumba ashobora kuza acakaruruma hari umuhanda uca hasi ugatunguka ku gisozi iyo yose ni imihanda izwi imenyerewe kandi aho hose hazaba hari abapolisi bayora abantu bashobora kuba bajijinganya badasobanukiwe kugira ngo babashe kugera iyo bake
none se kuri iki cyumweru nk'abakirisitu bari kujya gusengera kuri Sainte Famille bari kujya kuri Cathedrale bari kujya I Remera hariya kuri Centre Christus cyangwa se abari kujya ku Kimihurura ndetse n'abashaka kujya gusengera kuri Paruwasi ya Kicukiro abo ngabo baranyura he
genda biragoye kuba navuga kuri Paruwasi uvuze cyangwa buri rusengero ariko nzira zirahari ikindi ntabwo imihanda izafungwa umunsi wose izafungwa igihe abayobozi cyangwa abashyitsi bari batambuka nibamara gutambuka izafungurwa gusa turabivuga kugira ngo nabageze aho ngaho agiye kwambuka tuvuge n'umuntu ujije kuri Sainte Famille ariho yambuka ava mu Kiyovu niba bafunze kuko ari umushyitsi ugiye gutambuka zihangane nimara gutambuka azarekurwa yambuke agiye gusenga
ACP Boniface Rutikanga umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ndagushimiye cyane ku bwaka kanyuhaye ijwi rya Amerika kandi nkwifurije umunsi mwiza
urakoze cyane Venusti nange ndabifurije igitondo cyiza
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda tugeze ku manya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda
Amore imana abe kuri mwese mukomeje kurikira gahunda zose za radio ijwi rya Amerika yumvikanira ku murongo w'104.3 FM. Jumweri ko rero tukaba tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukanyizwe n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Nje muri kumba kuri micro dikaremera Patrick Mbahayikaze. Akenshi usanga umugore utwite abwirwa ko atagomba gufata imiti igihe cyose atayanikiwe na muganga. Nibyo koko kandi hari imiti ishobora guhungabanya umwana uri mu nda cyangwa se ikaba yabangamira umubyeyi utwite dore ko ubuzima bwe buba butandukanye n'ubw'abandi. Nubwo bimeze gutyo nyamara nibibuza ko hari imiti imwe n'imwe cyane cyane iya gakondo cyangwa se iyo twakita iya kinyarwanda ababyeyi batwite bageze mu gihe cyo kubyara banywa bitagombera urupapuro rwa muganga ibi nibyo bamwe bakunze kwita gutegurina cyangwa se imyumvire yo kuzingura inda ese abahanga n'inzobere mu buvuzi bw'umubyeyi n'umwana bavuga iki kuri imyumvire yo kuzingura inda ndetse n'imiti ikoreshwa muri iki gikorwa Ababyeyi bamwe na bamwe batwite bajya bakeka ko bashobora kubyara batinze ugiranyije n'igihe cyateganyijwe bakeka ko baba barazinzwe bityo bakita bazi imiti ya gakondo ngo ibafashe kuzabyarira igihe ari byo bita kuzingura inda cyangwa se ibyo bakunze kwita gutegura inda. Imyumvire yo kuzingura inda ireze cyane mu baturage usanga umugore utwite cyangwa se usanga umugore uri hafi kubyara cyangwa se uw'igihe gisanzwe umubyeyi yabyariraho ubwo ni ukuvuga amezi 9 cyararenze agirwa inama n'abandi babyeyi babyaye kuzajya gutegura inda cyangwa se kwizinguza ku bavuzi gakondo kuko baba bakeka ko barozwe. Abahanga mu buvuzi bw'umubyeyi n'umwana basaba umubyeyi utwite gusobanuza neza ibyo agiye gufata kandi umuntu wo kwizera utanga izo mpanuro ari muganga wenyine. Ese abaturage bavuga iki kuri imyumvire cyangwa se kuri umuco wo kuzingura inda? Abahanga cyangwa se inzobere mu by'ubuvuzi bw'umubyeyi ndetse n'umwana bo baba babivugaho iki? Munyemerere nakire mugenzi wanjye Nkurunze Pacifique atugezeho byinshi kuri ingingo.
Gutegura inda ni umuco uzwi mu Kinyarwanda aho ababikora biyambaza abaganga gakondo bakabaha imiti yo kwisiga cyangwa kunywa ngo bafashe kuzabyarira igihe aribyo bita kuzingura inda. Iba ababikora bakeka ko baba bararozwe ngo ntibazabyarira igihe. Ese abaturage bavuga iki kuri uyu muco? Mikoro z'ikiganiro ejo nahatuzerekeje.
turi mu kiganiro ejo aho turi mu murenge wa Kisaro ni mu karere ka Rulindo turi muri centre ya Kisaro kwifuje kugana n'abaturage batandukanye bari kuva muri risoko ryo mu Kisaro ndetse n'abakiririmo aho turi kugaruka kubigendanye n'umuco wo gutegura inda hari n'abawita umuco wo kubagura ibyo byose tugiye kubyuma mu kiganiro tugiye kugirana n'abaturage bari muri centre ya Kisaro reka duhere kuri uyu mubyeyi atangira tubwira ese umuco wo gutegura inda ni umuco wumva gute
reka yera nkwereke ubwo nsige myumva sahize gutegura inda ngo niko mubivuga hari
naho mwebwe muvuga ngo iki
no kubagura
kubagura kubagura babashatse kuvuga iki
nuko kugira ngo ugendere mukuri ubone uwo mwana
umwana utwita agashobora kuzavuka
none yo harenze iminsi 3 na muganga ntiyakubaga iyo urenze iminsi 3 nta muganga amira kukubaga na rimwe bibaho nabo bicaye bakategereza umwana yasaha muri ya minsi 2 barakubwira bati mbese wite hanga uri gukora iki
bivuze ko se nabaganga babagira inama yo kwikata ahantu mu gufata uwo muti
ahubwo cece ko muganga yarapfuye nimba barabonye undi ntago mbiye umuganga yarambyaye wa kinyarwanda hano ibyumba nukuri na njewe ndakubwira ibyo nzi nagiye ari kuwa kane mbona uruhinja ku cyumweru saa 3 ari uko nagiyeyo iyo ntagiye subwo rero bumubone
umuco wo gutegura inda uhumva gute
njewe ukuntu mbyumva cyaretse kujya kwa muganga nawe biriya iramiti yagihangaje nango njya mbyemera njewe ngo numve bindi mu maraso reka reka
ubu mugore wawe ntabwo yagiyeyo
reka reka ashaka nta kuba yagiye kwifata ariko simbimenye
ntubimenye ariko se ubyumva ute kuba umugore wawe yajyayo mbere yuko ajya kubyara
Nose wamubuza kujya yabishatse. Ako wamubuza kujya yabishatse ariko ngiye nako nigeze na imyaka nigeze cyo kumushakira.
Mama wigeze ujyayo?
Ntabwo nagiye.
Kubera iki?
Mama ko nizera Imana yo mwijuru yonyine. Ubyumva ndabyumva.
Ubyumva ute noneho wowe uwo muco wumva ute?
Ngiye nkumva numva atari byo nge ntabijyamo.
Kubera iki?
Reka reka imiti ya kinyarwanda niyo ya kinyarwanda nyine.
Nyine kubera iki?
Ngomba kujya kwa muganga nkizera Imana ko irankiza bya kinyarwanda n'ibya kinyarwanda ntago binjyamo.
Ufite abana bangahe?
Ufite abana bane.
Abo bana bose nta na hamwe wigeze bakubwira ati
nyamara. Ntabwo nigeze nge.
Byagendaga bite?
Nyine nge natwaraga inda nkategereza ko nzabyara igihe cyagera nkajya kwa muganga nkabyara
umuco wo gutegura inda wumva ute
bibaho kera wagera kwa muganga noneho bakamya kubwira bakiye bibatiraniranye manze ujye ku muvuzi wa gihanga ukabanza ukagerayo ubwo wagerayo bakagukorera ibyo wakora umugiye agakira abantu uzi kwa muganga byarananiranye ariko kongera ugasubira kwa muganga yamaze gukira bateguraga nyine bavuga bati inda yazinzwe barebe yuko yazavuka
noneho bikagenda neza komera nawe ngwino tuganire nta kibazo
bikaba byagenda neza
yego
ubanza no kujyayo kwa muganga bakavuga bati ntitwagushobora banze ujye mu giturage banze bagutegure
noneho biracyakorwa
ubu Yeninenye bajaye mukugiturage.
Mugabo ngiye nitwa Nkuru Nziza Pacifique. Iki ni kiganiro ejo gitambuka ku ijwi rya America. Turi kuganira ku muco wo gutegura inda. Umuco wo gutegura inda wo wumva ute?
Umuco wo gutegura inda kubona cyera byabagaho bavuga ngo inda baziteze ariko noneho igihe ukagenda ukajya ku muvuzi noneho akagutegura. Yamaraho gutegura ukabura byaye kandi ubundi byari byarananiranye. Niyo wajya kwa muganga inda bayiteze ntago ntabwo ushobora gupfa kubyara niho hari igihe havamo n'impanuka ukaba wanapfa cyangwa se nk'umuganga yaba biza akakohereza akajya kuvuga ati genda umanze uce mu kinyarwanda ugaruke
ibyo ni ibisanzwe basanzwe babikora
mu iyo barabikora rwose niyo utwite uragenda ukajya kwa muganga bakagupima bamaraho gupima wowe ukikurikirana ugaca hasi kugira ngo bataba barakwangije nyine
bivuze yuko ari ibintu bizwi
birazwi gutegura inda birazwi
ni byiza
gutegura inda ahantu bibera byiza nuko ushobora kugenda barakuzinze ukajya kwa muganga wajya kwa muganga ugasanga uhakuriyemo impanuka ibyiza ni ugukurikirana abaganga warangiza ugaca no mu kinyarwanda bakagutegura
wowe witwa niko nakwiye kwitwa Nkuru Nziza Pacifique
njye banyita nta kibera umwanzi wive nawe
turi kuganira ku muco wo gutegura inda
mwiza kuko uramutse utwara inda ntubone nk'uwo muti ntabwo ushobora kubyara neza cyangwa ukahasiga nk'ubuzima cyangwa umwana ukaba utamubona ari muzima iyi ni ibintu byiza nanjye uwo muco navutse nkusangaho ariko kera nkaba nari nkunda kumva ugasanga nk'abantu wenda babyaye nk'abana b'imumuga cyangwa se b'ibiragi cyangwa batameze neza ariko bakavuga ngo iyo umuntu abonye uwo muti ngo bigira icyo bimara nko kumubyeyi cyangwa se ku mwana
niyo mpamvu nawe wavuze uti hato ntaziburira umwana
rwose
uwo byageze bite mu mezi wagiye yo ryari
njewe nagiye yo yafite amezi arindwi n'ubundi abantu bakuru bakajya banyigira bakabimbwira bakampereza umuti wo kwisiga no kunywendukanwa gakya ntumwe mwinshi byaramfashije nta kibazo nagize kandi umwana nta kibazo yagize.
Dr. Aniseti Nzabonima impuguke mu buzima bw'imyororokere avuga ko mu rwego rw'ubuzima batemera ko umugore utwite akoresha imiti ya Kinyarwanda yivuza ahubwo babagira inama kujya kwa muganga mu gihe cyose bagize ikibazo.
Ubundi buriya ku mugore utwite agomba kwigengesera ibintu byinshi cyane uretse n'ibyarya cyangwa se n'imitabwa no kwa muganga n'ibindi byose ubundi yinjiza mu mubiri agomba kubyitondera kuko bishobora kwangiza ubuzima bw'umwana atwite ndetse bikaba byakwangiza n'umwana we. Niyo mpamvu rero tuvuga tuti iriya miti ya Kinyarwanda babwira abantu ngo bafate amabumba ibyatsi se ubundi birabujijwe tibinemewe kuko burabyenge byangiza ubuzima bw'umwana muzi ko umwana uri mu nda bari urusoro rukiri ruto ruri kwirema ndetse ruba rugomba kukurindwa ibintu byinshi cyane noneho cyane cyane n'uburyo ibintu twinjiza mu kanwa mu cyamubiri wacu byayo byo turya cyangwa imiti tufata nubwo bitugira akamaro bikadutunga cyangwa iyo miti ikatuvura indwara ariko burya hari n'uburozi buba wenda bwinjira mu mubiri ni nacyo gituma uko wenda hari nk'ingingo zimwe na zimwe nk'umwijima ziba zishinzwe gutoranya mu by'umuntu yariye ibi byubaka umubiri birinda indwara ibitera imbaraga birimo umubiri ukabigumana ariko ibisigazwa bisigaye by'imyanda nakwita nk'uburozi bikajya ku ruhande habyo bizaba imyanda wenda dusohora hanze. Ibi rero bishatse kuvuga ko ntabwo ari byiza ko umugore utwite yafata umuti adahawe na muganga wabyigiye ngo ajye kwa muganga ariho awufatira cyangwa se ngo anywe n'ibindi byatsi cyangwa ibumba cyangwa ikindi kindi ahawe n'abantu bo wenda bo mu muryango cyangwa abavuzi wenda gakondo kuko ibi byose rwose ntabwo ari byo byangiza ubuzima. Mu gihe wumva utwite ihutire kugera kwa muganga kugira ngo bakugire inama ndetse bagushyireho na gahunda yo kujya bagukurikirana buri kwezi nk'uko byateganyijwe.
Uko guhangayika kw'ababyeyi batwite bafite impungenge z'uko batazabyarira igihe abaganga bavuga ko bigira ingaruka zitandukanye zirimo no kubura amahoro ibi bikaba byaba intandaro yo gukuramo inda cyangwa kubyara igihe kitageze. Mu mwaka wa 2020 ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'ubuzima RBC cyatangaje ko byibura 10% by'abana babyarwa buri mwaka babavutse batagejeje igihe kandi ko kwa muganga bakira buri mwaka bagera ku 2000 bazanwa kuvuzwa indwara ziturutse kuri icyo kibazo. Nkuru nziza Pacific kubw'ikiganiro ejo.
Aha ngai nguko rero dushimiye abaturage mu murenge wa Kisaro mu karere ka Rulindo batubwiye ko babyumva ku muco wo gutegura inda. Bamwe bati umuco wo gutegura inda ni mwiza, abandi bati iriya miti y'igihanga nitwayikoresha naka na gato. Dushimiye cyane kandi na Dr. Aniseti Nzabonima imuguke mu buzima bw'imyororokere watubwiye ko mu rwego rw'ubuvuzi batemera umugore utwite ukoresha imiti ya Kinyarwanda ahubwo bagirwa inama yo kujya kwa muganga mu gihe cyose umugore utwite agize ikibazo. Tunashimiye kandi mugenzi wacu Nkuru za Pacifique waduteguriye igihuru ku buryo burambuye. Bakunzi bacu rero mutubwire se mwe muvuga iki kuri imyumvire yo gutegura inda cyangwa se ibyo bamwe bita kuzingura inda. Mutwandikire munyuze kuri imeli yacu arizo 7/17/1411 cyangwa se kuri 7/22/3232 ndetse kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram ndetse no ku rubuga rwa X hose no kwandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe ubundi dusangize igitekerezo cyawe.
Kana Rufrida afite umugambi mubisha wo kugirira nabo abanyagatako abashinja kunyereza ubwato bw'ibicuruzwa bye ariko bisangwa mubuza kugera uwagirira nabi ndetse amwizeza ko azamufasha kubikurikirana. Yaba yarabyemeye sera nimukurikira umukino.
Ariko ko mbona wabuze amajyana amazi habaye iki?
Ndekanamo umutwe wanjye wuzuye ibintu byinshi n'ibisita simbo.
Aha, ni ibiki se? Ntabwo ujya ku kazi cy'ubundi?
Bajese wa muntu amaso uri hariya noneho ntankura niyo ko
aguhora iki?
Ankora iki se wagabo buri byo wapfa? Ahubwo se
Anamari
ndakumva
nta kuntu wambariza Dorokasi niba yarahembwe basakanguriza.
Yarahembwe ariko
yarahembwe nyine none se ko mboni faranga yari ryamye hadashaka no kungura gatabi na kamwe ahubwo arakwepa kwepa gusa ngo ahana mumaze uko yashyize mu menyo ya Damas
niwe nawe yagushyize mu menyo ya Damas
Vaye.
Wese kumuhoza kunkeke bikaba byaratumye ntakariza icyizere yumva ko nange nari nzi umugambi wanyu
ubundi se ni ubwo yasubiye mu kazi nyina aho yaramaze iminsi sinumva se ngo iyo ngiye abantu bakora yo barabahemba bakanabishyura aho kuba mbabara rwose mugore nashatse umuganira ngo rize mumbwire irengagize ibyabaye uti nzakwishyura mwana wa
wishinyagura ingeso mbi z'abagabo wose zizatuma umwana wanjye abona akazi
ushatse kuvuga iki oya mvuganira namanye ubwo ari wowe ugiye gutangira kwikubira umwana wenyine ngo nuko asigaye akora kandi twara mu byaranye
ndakakubura da doruko asi ntagikora yabaye kigera mu kazi atarana gatangira ahura nibizazane kuburyo ntabonaho mera ndivuga rwose
iki ubwo wabona yaragiye bimwe byayigira nyina ndabizi agatangira kubaza ibibazo byinshi sosi yakayimena n'inshi
ubonye niyo bibye byibura kazi rubwenge bwe ataziza ubwenge buke bw'abakoresha
ngo iki yagenze bite
yageze yo nyine nuko akabaye umukoresha we atangira kumukubaganira niko gukata arigarukira
anama ujivuga n'ukuri cyangwa uranyinisha
mubeshe iki
ariko agenda nkuru nziza uranze ubaye inganzwa n'impamo ya mu nuko ubo ntazibera mu rugo rwanjye nkawe ndi umwinjira koko niko namari ujivye bintu atabimbiye
umubabariye nta kandi gasuzuguro yabikoranye yaraje nanjye ubwanjye abanza gutinya kubimbwira ubwo nawe wabona yarabuze aho abihera
abantu we urugo ni ibihombo gusa umuntu agira ikibazo akabura n'umugoboka koko mu baba bantu nanise ni koko umuntu arifata akivana mu kazi ataranahembwa n'umushahara wa mbere ngo bamukubagane hari ubwo bamwishe se anamari nubona ndugarutsemo impyisi zampe
uti ikinkuru nzi wese kandi wakagira imana we warutase ukajyayo ubuze imyaka tumaranye wasiga koko umugabo wataye urugo ubu byavugwahe mu muryango no muri rubanda ko byaba ari igisebo
ari igisebo kirenze gushaka nawe ntagire tubona kubyara nawe
we data we mugabo nkunda wati inkoni izamba ntuntenge nyine byibuka amagambo meza wambwira gukindambagiza wibuka uko wambyiniraga maze ugaruke turebe uko twagarura umunezero twahoranye
naho njya burya sa reka njye gushaka isahani nti muri ibibazo byanjye
oya ni ukuri mbabarira
ndamaso ariko ntabwo nabanye
Nita zoe umunzi yari mitanye kabisa
numvaga nakomeza nkirebe shani poze
shani uko nabanga mu nyisi muri kukavu mba nanje nkabiza manga pakwiti
wa kwisi mu mutanzi yoka kabinjiye mu kwanatini ya
hondo ndo se mudi nita zacu nayibonye
ni sawa kabisa mu shaka kabisa
uba we bukomeze mugire ndashe murasoreza kuri ya ngongomani igera ahantu hakazamo gushaya mira kura kabisa
hari kandi
kwebwe turategura
abantu bose bagiye spectacle y'ejo
cyababwira abantu benshi bahindiye debate mani hano mwakoze umutima
n'abisa
ini dawa kabisa
ahubwo se pati tutatubwiye amategeko agenga debate
uzi ko hari ibyo abet vite uragira tuzasewe wowe
bira
vuba
wapi chance natuba muse wono
tubwire re
nyine ntarenze mwana cyambe nuko inkingo tuzajya imaka ngo tugomba kubanza kwikora ubushaka cyane
icyo nabyo
ibyo se harotara bikoze mani
byoroshye cyane
cyane
niba icyo twese twacyubahirije sawa wane
ibandiro
tugomba guhana ijambo ntituvugiranemo nyine
ibyacu nyine dukoraye
umuntu akareka mugenzi we akabanza akarangiza kuvuga kandi mu gihe agiye kumusubiza yumve ko igitekerezo cyari cyo cy'ingenzi kurusha ibindi ngo bituma atangira kumubwira nabi aho kuvuga ku bindi ngingo twateguye
kabisa
mbese nyine buri wese akubaha ibyo mugenzi bari kuvuga ndatigize banyandabi
ubwo zahabu kunda kunkota murabe umva usikiye beka
ahubwo ukunda kumwanga ndumunyagataka
oya bine hakuna hakuna kabisa
igisa kweli ngahumva kandi
turasangi
tingi basasa subira mu myitozo mwana ubundi muvemo natwe dukora imyitozo yacu
Nizere
ko amaze gutumira directeur.
Hakusi,
subu njeje na here imubwira ko tagomba kugikomanga n'ikinyaho furagishe ntago nyumva. Ntago ujye nyumva ari.
Kinangana niba nabirenze ho rwose ngo ntakunde.
Ahubwo se mukapa ko. Ako ni kagahene waziteye banje se gakiraho.
Wahora n'iki ko nakazanye ngahita mererwa nabi nkabura uko nshaka umuntu wo kukabaga ngo nkokereza abakire.
Je baha batata we ndonje.
Ugiye mu runzi, ugiye. Garuka se nyine.
I'm going to go to the house. Niwe nagira muri isi ya rurimo.
None se bite? Ariko wajyongera wo kudushaka kwihutira gukora ibyo tutavuganye.
Amafaranga ya Damas.
Tagurange kuyamwishyura se?
Oya. Habe n'urumiya namuhaye. Ubu none amereye nabi. Ngo ni mwishyure cyangwa bibe nabi. Ibaze none musinkijya no mukazi. Sinkigera ni iwanjye. Sinkijya no mutubare two mu dusante. Hose nsanga yantanga tanze ngo ni mwishyure. Hose nzabaho nte koko.
Yewe urakomerewe byo ariko se ubundi nkuru nzi
ugiye kuyamasa mwiza wanje
oye ahubwo ivu n'umwanzi
utike
mutanga umuhitani wanyu
ngo
umuntu azajya ajya kuzengereza atyo wajya gutamira atinyishura wajya gusinzira atinyishura urumva kuko akwiriye iki kintu cyatuma umutekano
ye baba data we mana ishobora byose nabo sindica n'inkoko ngo ndice umuntu ibaze bimenyekanye nanjye umuryango w'ukazanye cyangwa bakamfunga burundu
ninde se wabimenye
aha
twahita twitanguranwa tugakwiza inkuru ko yishwe n'abanyamuhire hari utazi inzigo y'abanyamuhire n'abanyagatako se
ariko mukapa ko rwose kuri wanjye wakwihanganye ukangurisa n'ukuri kw'imana humura n'ubundi sinzava hano vuba ngo ndakwambura n'ukuri pe
ubwo rero niba udashaka kumuhitana shaka abantu bamutege bamukange
ariko mukapa ko yewe tata we nungutse igitekerezo
Christina we Christy uyise winjira mu nzu mbese
Ashita naringi nyuma y'inzu
I'm going to go to the house. No, 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 byabaye
nguteze amatwi mbwira
nkuru nziza yandahiyambwira ko atazagaruka
ayiwe urabeshya nkuru nziza atari uko
yewe nanone nagiye ndavuga ko intandaro ngo ninge na Dorcas Kristi gukomeza kwihererana ibi bintu bimaze kundambira Dorcas amaze gukura ndifuza kubimubwira byibura ngo aturure umutwaro undemereye
yo Ana Maria mwihurizo ryo kubwira Dorcas kari we ntandaro yihohoterwa isakorera nyina. Hagataho ariko nkuru nziza none haramaramaje yiyemeje guturugorwa kisangira inshoreke ye mu kapa kome. Ni bya burundu semaye cyangwa zashyiragaruke. Naho ubutaha.
inshuti muduteza amatwi mu masegonda make turaba tugize ku isaha ya 12 umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo mwakoze kudutega amatwi umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimiye imana
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.